King Mamba on the beats.
Niki kona wana jinsi mwenye furana isi kupona Kata kama niki wani na jera Chote mimi ninge kupatia Ninge kuwa na uwezo Kama ukiweza kunivumilia Ungeona beno langu sinchezo
Kupata huma, muda mwingine sipopona Japo watu walalama, kazi letu lisije kuma
Kipenzi, niwe na wewe Tukomishe mapenzi, mimi na wewe Nita kidogoro, kidogoro, kidogoro Ambea kudogoro, macho kudogoro, kudogoro
Lele. Basi, nimetuliza moyo Usiwe na wasi Wacha waseme mikolo Yote kwangu sawa Sababu nakupenda ma baby We kwangu dawa Nitibu mikwako tabani
Tupendane, tushibane, tusachane Tupendane, tushibane, tusachane
Oh, mimi nawe tunasonga Mimi nawe tunapeta Hata kama wakironga Oh, mimi nawe tunasonga Mimi nawe tunapeta Hata kama wakironga
One man, one man, yeah.